juu usha kukubali moyo. Nakuita nakuita nisikie mami, makopa makopa ya najita, jina la konani karendi moko emini potasho nikutinge moko taina sute kwe kocha kocha natarina muswe afungaga moko dakika buku kama kupenda nimezamilia kwako. Naishi mimi penzi kutoka kwako, nikuwa wendo ni mama kani wendo wangu robo wangu robo. Oya 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 na vimara jo na mwamba kwenye mboni siruhusu mchongo mayo. Yani kama noma na yue noma yo, waongeshe kipenzi changu changa mamu. Waite yo, waite ite, waite yo, waite ite, waite ite, waite ite, waite yo, waite ite yo. Nakuita nakuita nisikie mami, makopa makopa ya najita, jina la konani karendi moko demi ni potasho nikutinge moko taina sute we kocha kocha hatari na nuswe nafungaga moko.